Melema na mabonde ni mepitia re Nikisukuma neno na bwana re Nazo chukire Okay, tiga wana we Okay, tiga wana we Okay, tiga wana we
Lord, I want to praise you every single day I want to love you every single day I want to praise you every single day
Nikicheza ngoma, iwe ngoma noma Nikisoma neno, iwe noma noma Nikipiga wera, iwe wera noma Devo wakileta shida TW Tiga wanawe noma Tiga wanawe noma Tiga wanawe noma
Namba nane size A.K.A. Mama Wambo Kikweli ninapiga neno
Fungua milango papa
Lord, I want to praise you every single day I want to love you every single day I want to praise you every single day
Nikicheza ngoma, iwe ngoma noma Nikisoma neno, iwe noma noma Nikipiga wera, iwe wera noma Devo wakileta shida TW Tiga wanawe noma Tiga wanawe noma